bite kubula kamugu Ebyo bizibu byabwe tebikwata konze mukama yampa yampa nyo Mazima siwana gabalala bwe bawane biye byomwongo upepi Bino binjogera biva ku mutima gwange bwe tunula mu maaso Omuntu omuyonja ng'emmunye nga lwaki sikuwanako Omulungi leero waliwo omwenya ennaku ezimulisa era nze omutima muno ensi nina mugwe kanyimba kuliriza bulungi mukwano ndi kugwe Oli kawoowo akasingayo bulungi
Kulira nekumuza maaso
Kano kenyamba na buli omu nagoberera Akawoowo akasingayo bulungi
Kulira nekumuza maaso
Kano kenyamba na buli omu nagwamatu Oli kawoowo akasingayo bulungi
Kulira nekumuza maaso
Kano kenyamba na buli omu nagoberera Akawoowo akasingayo bulungi
Kulira nekumuza maaso
Kano kenyamba na buli omu nagwamatu Oli mulungi hani Ekyo nkiddamu emirundi gye njagala Abampita omuyaye bulwa kuba nkutijjisa buli wamweyo gye ŋŋenda baleke Baniira bakaki bwe buli kibutina n'abisanyu libasanze Buli lw'otemya ofumita ku mutima bwe weekyusa nkuwulira mu lubuto Fuse baby mukwano naye mukama yampa omuntu atalina lukondo ate ne bw'okuba tomanyi kulumya Omuzingo omutali njuki Sirumana yate mulimu mubisi Amazima obulungi bulina ne bwe banyage kusinga bweru
Oli kawoowo akasingayo bulungi Kulira nekumuza maaso
Kano kenyamba na buli omu nagoberera Kawoowo akasingayo bulungi
Kulira nekumuza maaso
Kano kenyamba na buli omu nagwamatu Omusana gubule Obude buziba ne bumale miezi
Sirikutanage
Esine wechuka Gechi yenge chigowe nkoku nilerawo
Sirikutanage
Katika valekane Makaita katinko na ye mkwano
Sirikutanage
Omusana gubule Obude buziba ne bumale miezi
Sirikutanage
Esine wechuka Gechi yenge chigowe nkoku nilerawo
Sirikutanage
Kuma 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 mkwano Guma 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 mukwano niberawo Omusana gubule Obude buziba ne bumale miezi
Sirikutanage
Esine wechuka